Yeah, man, I bend my to let you know. You know how the thing sits. So, wait and see. Chiva me lezi cho yamba. Chiva ye kwa ma baby non say. Omolola mamona jifuka. Chota lindi dola I say. Kwa zika motela. You know you mo maja malance. Simu za ponda sopa komo pake inu yola no pants. Check it up. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. For everything that you do. For everything that you do. Yeah. Chivomelezi nuchiku gwele ni. You're bad people. You're evil. Then your last people, chief of Melezi, and chief of Belize, say, make a nimbo. Yaoija, I could give Ben Maxapala, Kuponya Zaka shoe, Kavans, Atisikanikala, Kuponya Zaka staff, Kapip, Atisakia Chitala, Chihaircut, Chafaya, Abuti, Walakana Gometa Chimpala, Goma, chief of Melezi, Takuone Tani, one day, Chitaku Dilizani, Machopo Anu, Attack. Kutelani, chotembe nizantaka, chitaku gwelani Mona peleka pa, inu yondi kutawu Osasi ye yandiyu, kukalila kubawu Amuna anu waja, muna wapangila juu Chivomelezi chitakwa, kena kuna sepumbum Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. For everything that you do. For everything that you do, yeah. Chifo melezi nuchiku gwele ni. You're bad people. You're evil. Then you're last people. Chifo melezi nuchiku gwele ni. Chabuno ninga pange sanga ya mikile Kukila chikapo sanga ya mikile Akutipali ife sanga ya ndikile Chifomelezi tuona momo chinga chitile Wanaba dola zota ndizilo saukai Chifomelezi chiku gweleni Munata yaka mwana kaka ngono mochimbuti Chifomelezi chiku gweleni Ati uonda muhudi sanga jazenda mugeto Mukope mwao ati sunga peze mochiteto Akuti nyumbo ya Ben Max Zavina Akuti kwao kulizima 10th frontline Muna peleka pa inu yondi kutawo Ostasi ya yandi wakalila kubawo Amuna anu waje muna wapangila juu Chivomelezi chizakwa Kena kono se pom pom Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. For everything that you do. For everything that you do. Yeah. Chivomelezi nuchiku gwele ni. You're bad people. You're evil. Then you're last people. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. Chivomelezi nuchiku gwele ni. Ay, 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 ay. For everything that you do. For everything that you do. Yeah. Chivomelezi nuchiku gwele ni. You're bad people. You're evil. Then you're last people. Chivomelezi nuchiku gwele ni.
Produced by Starbreak.